Welcome to the Music Surgery.
Moyo uradhi umemridhia yeye. Na 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 na. Naona heri kuambatana na yeye. Kwa kila nyakati, niwe na Yesu, yeye anipendaye, pamoja na mabaya yote niliyomfanyia. Katilia mimi
nimethamini wana Yesu,
mimi
nimethamini wana Yesu,
hey, yeah.
Sina mashaka shaka tena,
sina mashaka shaka tena
moyoni,
nimethamini wana jamini, nikijua ujasiri wangu haufungwi, utimilifu wangu ni wewe. Ni nani ya